SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Soo badanaya codadka lagu doonayo in xabad joojin laga hirgeliyo Gaza, halkaas oo malaayiin Falastiiniyiin ah dhibaato badan ay ku haysato. Golaha deegaanka magaalada Melbourne waxaa loo qaaday cod lagu doonayo in goluhu ku dhawaaqo xabad joojin sidoo kale lagu caawiyo dadka Falastiiniyiinta. Xaliima Axmed oo ka mid ahayd ololaha lagu doonayay in xabad joojin golaha deegaanka uu ku dhawaaqo ayaan weydiiyey waxa meesha ka dhacay. Waxayna tiri
motionkaanayto wuxuu ahaa motion ka hadlayo xaaladda muslimiinta siiba xaaladda falastiiniinta. Xaaladooda hadeer dhammaan waa u jeednaa inay kasoo dartay. Marka dadweynaha shacabkaba waxay ka codsanayeen local councilkooda inay arrintaanayto ka hadlaan oo si adag uga hadlaan oo muujiyaan inuu khaladaadada badan dhacayo, inay codsiyaashooda u gudiyaan federaalka oo madaxda federaalka arintan si fiican uga hadlaan oo ku dhahaan Israel waddanka Israel inay meeshay ka taageerayaan inay u muujiyaan hadallo adag oo ka joojiyaan dadkaanayto Falastiiniinta iyo muslimiinta waxay ku sameynayaan.
Waa garta marka motionkii codayn baa loo qaaday, codayntii see u dhacday?
Codayntii councilorska waxay ahaayeen adii 11 midda ugu sareysa loan mayorka may joogin ayada waxay leave qaadatay. Marka inta isku soo hartay kolley shanaa la ahaa, shan councilors waxay dhaheen amaka u doodeen motionka oo waxay dhaheen arintaanayto waan Falastiiniinta iyo muslimiinta waa taageereynaa, laakiin shantii kalaaba waxay dhaheen anaka ma rabno inay xoogaa waxay isticmaaleen excuse-yaal badan. Mid ka mida waxay ahayd ma rabno dadka inay iskhilaafaan iyo wax saasa. Marka shanta kalena waxay dhaheen anaka motionkaanayto ma support karaynayno. Markii dambe waxaa dhacday maadaama loan mayorka midda ugu sareyso Sally Cabal dhaha ma joogin, maadaama ay joogin deputy mayorka midka ku xigo baa la siiyaa codeynta labaad. Isagana wuxuu sameeyey wuxuu ugu shubay kuwii oo ay kasoo horjeeday motionka, marka saasay ugu guuleysteen. Laakiin markii hore waa wuxuu ahaa 5-5.
Waa gartay marka motionka lagu taageeray Falastiiniyiinta waxaa la rabay in golaha deegaanka Melbourne uu xabad joojin dalbado, saas maayn?
Ha, inay siisaayo dalbadaan inay xabada laga joojiyo dadkan iyo silaca iyo laga joojiyo maxaa ku yiraahdaa 95% inta dadka weliba meesha Gaza hadeer Falastiiniinta oo hadeer la duqeynayo 95% of them intooda badan yuhuudda waxay sameeyeen waxay ku wadaan dowlo qabateyn oo cuntadii biyihii wax kastaba ka joojiyeen. Marka intooda badan haddaynan u dhiman maxaa ku yiraahdaa hubkan iyo waxaa lagu isticmaalayo gaajo u dhimanayaan. Marka dadweynaha shacabka magaaladan jooga waxay rabeen inay arrintan xaaladan degdega ah dadkaasay tahay intii hadeer waxay weliba maraysaa xaaladda meel xun. Rafaa la joogaa waa boorarka Gaza iyo Masar, waana meeshii ugu dambeysay safe zone-kii designated safe zone, meeshii loogu talagalay dadkaanta wixii yar oo badbaado ka heli lahaayeen meeshaasay hadeer ku urursayeen. Marka dadweynaha shacabka waxay ku codsanayeen inay dowladda federaalka la hadlaan, councilyaashaanayto ku dhahaan dadkaanayto si fiican loo dhaamo laga joojiyo hubkaanayto haryahabeen lagu wado kaajada aanay tahay oo loogu talagalay inay ku dhintaan laga joojiyo UN-ta UN UNRWA baaldaha United Nations Relief Agency-ga oo dad fundka ay dadkan siin jirtay cuntooyinka loo geyn jiray haddeer waa la suspend gareeyay yuhuudiyaba waxay dhaheen niman oo waxay dhaheen shaqaalaha qaar waa xamaas marka shacabkii dhan oo dadkii maxaa ku yidhaahdaa ku xirnaa fundingkaasi tadan waa laga joojiyey marka waxay ku dhaheen shacabka waxay ka codsanayeen dowladda federaalka inaa lala hadlo oo local councilska la hadlaan ku dhahaan ha loo soo celiyo maxaa ku yidhaahdaa fundingkaasi too intaas ummad 1.3 million people ka badan weliba laakiin haddeer inta meeshan joogto borderkan joogto ayaa ka dhan waa laga joojiyey inaa loo soo celiyo loo wado marka waxay weydiisteen todoba arrimay ka hadleen marka xalaytana waxaa la rabay kansasiyaashaanito inay dadkan shacabka waxay weydiisanayeen inuu doodaan
waa garta marka xaliimaha tan u dambaysa dadka dhihi kara waa golo deegaan waa local council awood arrimo dibadeed ma leh dowladda federaalka jirta state government iyo ka sii weyn baa jirta marka hadday xataa codka u qaadi lahaayeen oo wax weyn ma tari karaan dadka qaba ka waran golo deegaan
taas waa jirtaa annakaba waana ku yiri annakaba waan kala hadlay local councilskana waa la hadalnay dadweynaha horta waa inay ogaadaan shacabka magaaladan Melbourne degan Australia degan way inay ogaadaan inkastoo ay saas tahay local councilska ee quwad weyn haysan oo state-ka iyo federaalka ka quwad badan yihiin local councilska way ka hadleen arrimo dibadeed maxaa ku yidhaahdaa siiba arrintii Ukraine waana u voodeen wayna taageereen calankooda u taageen maxaa ku yidhaahdaa humanitarian aid way u direen arrintaasna waxay arrin oo maxaa ku yidhaahdaa foreign ah oo waddankana ku saabsaneyn taas ahaatee maadaama waxay dhaheen xuquuqul insaan dhanka arrinta xuquuqul insaanka markay ka fiirsheen waxay dhaheen dadkaani tuu u baahan yihiin taageerkeena marka siday dadka ku taageereen oo xuquuqul insaan ahaan ugu taageereen wayna u taageeraan wixii dad oo kale oo dhiban oo wixii dad oo kale oo dhibaato ku jiro marka maadaama arrinta falastiiniyiinta iyo dadka muslimiinta ayagana dhibtaas lahayso weliba ka daran ruushka marka sanadkii 2022 waxaa la yiraahday hal sano gudaheed one year ruushka waxay dileen 417 children 417 ciyaal maxaa ku yiraahdaa waxaa la saaray almost 14,000 sanctions sanadkaas gudihii waxaa lala yaaban yahay 4 bilood gudaheed yuhuudda inay dili karaan 14,000 ciyaal yaro saqiiraa marka ciyaalka keliya la fiirsho aan lagu darin dadweynaha iyo dumarka iyo maxaa ku yidhaahdaa nimanka iyo waxay gaarsiiyeen 14,000 ciyaal hadday 4 bilood gudahood dili karaan oo hal cunuqabateen la saari karin dee markaas waxay noqonaysaa shacabka iyo dadweynaha inay arrintaas soo galaan oo inaan la saaro oo inaan laga hadlo arrintaasito waayo waxay xadgud bay dhaaftay oo dadweynaha waxay arki jireen wax lamid ah hadeer oo kasii daran bay arkaan
hadda markaad tilmaamaysay dhibaatooyinka dadka falastiiniinta waddanka kuwaas waxaad isticmaalaysaa kelmadda yuhuudda dabcan waxaad ula jeedaa dowladda Israa'iil sababtoo yuhuuddu waa dad meel walbadkan oo qowmiyad dhan oo qaar badan oo aysan shaqo kulahayn dagaalka marka Israa'iil baa ula jeedaa soo ma
Israa'iil ula jeedaa weliba motionkaareeto dadweynaha shacabka habeenadan iyo a lot of local councils badan baa xataa pass gareeyeen taageer falastiiniin councilsyaashaas dad yuhuuda ku jireen oo doodayeen weliba dahayeen maxaa ku yidhaahdaa dadkan horteena lagu xasuuqiyaa waa wixii dadkeena lagu sameynayey maxaa ku yidhaahdaa dowladdaani taanaka nama matasho annaka kama soo waa ka soo horjeednaa maxaa ku yidhaahdaa dadka falastiiniinta waa sida loo galayo wixii bini aadan ah waa inuu u kaco marka absolutely waxaan ka wadaa dowladda Israa'iil ka warunta ma ka hadlayo shacabka dadweynaha yuhuudda dad badan oo taageeray xaalayta keliya ma ahayn maxaa ku yidhaahdaa 7 other local councils baa falastiiniinta u dooday xataa calankooda u taagay dad yuhuuda ku jiray xataa petitionsa la geeyey oo maxaa ku yidhaahdaa sixisitaan iyo cudayn iyo dadka ugu horreeyay oo geynayo xataa miiska u saaraya petitions kaaso waxay ahaayeen dadyahooda.
Taasi waxay ahayd Xaliimo Axmed oo qayb ka ahayd olole lagu doonayay in golaha deegaanka magaalada Melbourne uu u codeeyo oo markaasi uu taageero ama ku dhawaaqo xabad joojin ka dhacda Gaza. Codayntaasina sidaad waraysiga ku maqlayseen waxay kusoo dhammaatay 5-5, markii dambena ku-xigeenka meeyarka ayaa dhankii diidmada markaasi ku taageeray.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.